Matayo umutwe wa kane. Maze Yesu ajyanwa na Mwuka w'Imana mu butayu ngo ahageragerezwe na Satani. Ahamara iminsi 40 n'amajoro 40 yigomwa kurya, hanyuma arasonza. Maze wa mushukanya aramwegera aramubwira ati,
"Niba uri umwana w'Imana, tegeka ko aya mabuye ahinduka imigati."
Yesu aramusubiza ati,
"Biranditswe ngo umuntu natungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose Imana ivuga."
Maze Satani amujyana i Yerusalemu, umujyi Imana yitoranyirije, amuhagarika ku munara w'ingoro y'Imana, aramubwira ati,
"Niba uri umwana w'Imana, simbuka ugwe hasi, kuko byanditswe ngo Imana izagutegekera abamarayika bayo, bazakuramira mu maboko yabo ngo udasitara ku ibuye."
Yesu aramubwira ati,
"Biranditswe kandi ngo ntukagerageze nyagasenge Imana yawe."
Nuko Satani arongera mujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ibihugu byose byo ku isi n'icyubahiro cyabyo, aramubwira ati,
"Iriya byose ndabiguha nunyikubita imbere ukandamye."
Yesu aramubwira ati,
"Genda Satani, kuko byanditswe ngo uzaramye nyagasenge Imana yawe, aba ari we wenyine uyoboka."
Maze Satani amusigaho, haza abamarayika baramukorera. Yesu yumvise ko Yohani yafunzwe, ajya muri Galileya. Ntiyaguma i Nazareti, ajya kuri Kafarinawumu ku nkombe y'ikiyaga mu ntara ya Zaburoni na Nafutari. Kwari ukugira ngo bibe nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi Ezayi ngo,
"Nimwumve ntara ya Zaburoni na Nafutari, ahagana ku nyanja no hakurya ya Yorodani, Galileya y'abanyamahanga, abantu bari mu mwijima bigunze babonye umucyo mwinshi, abari mu gihugu cyacuze umwijima w'urupfu bigunze, urumuri rwarabamurikiye."
Kuva ubwo Yesu atangira gutangaza ati,
"Nimwihane, kuko ubwami bw'ijuru bwegereje."
Yesu agenda ahakikiye ikiyaga cya Galileya, abona abarobyi babiri bava inda imwe, Simoni witwa Petero na Andereya, barobesha umutego w'amafi mu kiyaga. Arababwira ati,
"Nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu."
Bahita basigaho imitego yabo baramukurikira. Yigiye imbere ho gato, abona abandi bavandimwe babiri, Yakobo na Yohani, bari hamwe na se Zebedeyi mu bwato, batunganya imitego barobeshaga. Nabo Yesu arabahamagara. Ako kanya basigase n'ubwato bwabo baramukurikira. Nuko Yesu azenguruka Galileya yose, yigishiriza abantu mu nsengero zabo, anabatangariza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'ijuru, kandi akiza abantu indwara zose n'ubumuga bwose. Ibye byamamara cyane mu gihugu cya Siriya, bamuzanira abantu bose barwaye indwara z'amoko ataramwe, imbabare n'abahanzweho, abanyagicuri n'ibimuga, maze arabakiza. Nuko imbaga y'abantu iramukurikira, bamwe baturutse muri Galileya no mu ntara yitwa Dekapoli, abandi baturutse i Yerusalemu no muri Yudeya no hakurya ya Yorodani.